Ne bɛ kalan na Bamakɔ mai 11.
Yomi jango l'école le lycée goto Bamako do e hakkilam ka wattu fotere fu yo le wuro do dabaji ngodi pappammi yo kange ndartami wattu fotereji de satuji mi faada boggi ngabintinde botoji e bullidi joki hendu kala ko tongi e golleji fa kange hewte miden gada arande ni an hebete na fa heewa nyaloma fu bangal ko wureka handen o ana tiidi fa sanne ko men kebata ko heewa yo golle tampini do fa sanne Faisa abarmi li golle maada o ko kebata ko waawata sawrude ma hakkille am jaatika ndartugol kange no yo golle worbe non e mbaawi wadde golleji yogaaydi rewbe mbaawa e misalu e mbaawi jippaade le bulli damaaji di so be asa rewbe non mbaawa gollude dum imaade am yo hebde num moobe kaarisi faam heba kaaki num hurtoro nyalomaaji mido heba ujinaaji nayi saatu ujinaaji sappo ka jaati faanda jande lekkon no kana saara maada keba baawde yogaaji banga jawdi fa mbaawa jokkitaade ɗum so tawi a waɗa yawara hakkunde Bamako e wuro maɗa na hakkunde janginirde nde e nokku asata kange ɗo jande maɗa ka yaran caggal saabu de fotereji ɗi ana kaani nawtorade bangal sultereji fa warde e witaade ɗi golleji ɗiɗi noon mbawa yaadude min ɗo hoore noon mi yiɗali yoppude jande e hakkille am ka no laate fu keɓa talkuru seeda fu ana wawi hokkudema ko warta noon welde hoore heɓde golle ɗonɗe ɗon miɗo yiɗi noon projet goto wara daka ga heɓana jogalaji bangal asugol kange ngol ono bangal yarnugol sardiŋeji misalu fawarde faabade ɓiɓɓe rewɓe ɗu yiɓɓe jokkitade jande ga
ñefelala par ce que camanmi yakaray moyen tout somogo ye o ɗeɓe caman bali